ogenda kunze samu pano ndaira hey bukede kumacha kumisinga ngatenchi manyi nawe yo misinga baby olumugo bipinga ngezikolinga paka nangenda kinga hey mukwano bositi kinga none kwata kope tuja wininga manyo balaba nayo mukwano bweni nagulabe awalunja wagago balaba nayo mukwano bweni nagulabe
Naye ntimanye byango bikuma ebibyo nebyange byafuka byachama kutama bupeke mupekinga sigala nziruka yadenga mpekera onze koyo kunsegusinga ononya kunzisa gole yosetinga
amanyo balaba naye mukwano bweni nagulabe awalunja bagago balaba naye mukwano bweni nagulabe
Ononya kunzisa gole yonsetinga.